track.
Ndiyaphusha nesikarelanyana, ndilabhudi phakamisa ilali. Bandiwubambile umxhola ndiwulahli, bendisikarele josi ndingalali. Labhatala zontsuku andizibali, flashi kumkani yaziwa nangubani. Andiyowave, ndiyitsunami, apha kule way ndimele ilali. Ayandlali, funa imali, andisipayi nobungubani. Wakwabani, oro hamba nobani kabani. Apha kum ukukhuluma imali, ndingumadiba ndifuni madiba. Uyandiva nantsika, yeah. Andingafiki ndisezokufika, ndisezobadide. Bava bethetha, mna ndiqhube ndisipane enye nenye ndingeni. Ndisipushe litesha, mna ndize ngisipane nexesha lefame. Ndigcwalise ibhele, ngxaki ndithame nexesha lezwe. Thula ubukele, izokwenzeka manikize usipane le way. Izokwenzeka le way, umbono wam uzawuphila la way. Izokwenzeka le way, umbono wam uzawuphila la way. Unekukholo nantsi, kukangatolo uthethe nothi. Ngxaki zobuma ungavumi zukumisa, xa ubheka phambili soze ungafiki. Lo mlilo awuvumi, le nqwela yimi, iyaqhubekeka kokoka imisa. Ndahlanganisa, ndabhatanisa, banyixa bam banifuna ndiwile. Bheka phambili asoze ndijiki, thane zuthixo ancede ndiwin. Elalini yam bayazi ndiking, mntwana seking ungabuza naphi. Futha umlilo bayazi ndiyatshisa, thane zingozi thumele ingelosi. Ngena kwalanga ndiphethanga nentshisa, anzanga ngomosha anzanga ngengozi. Lo mculo liyeza abantu mabaphile, ngalo mculo manika ndiyaphilisa. Ngale nkeva lo mbono bewuphikisa, ngoba yakholwa ngoba ndababonisa. Ndiyabava bethetha, mna ndiqhube ndisipane enye nenye ndingeni. Ndisipushe litesha, mna ndize ngisipane nexesha lefame. Ndigcwalise ibhele, ngxaki ndithame nexesha lezwe. Thula ubukele, izokwenzeka manikize usipane le way. Izokwenzeka le way, umbono wam uzawuphila la way. Izokwenzeka le way, umbono wam uzawuphila la way. Unekukholo nantsi, kukangatolo uthethe nothi. Ngxaki zobuma ungavumi zukumisa, xa ubheka phambili soze ungafiki.